Easter Kings, Jamba ne Twin D, Salute Emirates Fam Record. Yeah, check it. No pillar namhlanje akalazi ngomso. Lakhe liyo bayintoni. No pillar namhlanje kasi akalazi ngomso. Lakhe liyo bayintoni.
No pillar namhlanje akalazi ngomso. Usenza umzalwane kodwa uyakisoko. Majita maninzi abulawa yinombolo. Lentsango ithalayo nika yikutusa ingqondo. Uzawufa yeka le nombolo. Enika tshintsha uyakwisoko. Ophila namhlanje akalazi ngomso. Qala namhlanje amajita amisa ingqondo. Kasilam lirongo
Exegius basop Maskijo good. Basop ikasilamu Patinches a mini, when looks up back in funeral, it was a miss of timing.
Sam was the papa J, missing on the I choose a castle. I'm a kufanje. He let the fun and I was very deep. Feminine like a car, a belly like it. Was in home so last, it melted till the second. Hey!
Hopila nam shanga, I was in home so. Hopila nam shanga.
Ndichilo kuwe kasi nembubhane. Ndichilo kuwe kasi nevirus yabathakatha. Abantu abenza show ukubuyacisha. First of all, kumatshinqa nalam. Limatshelwe ubanjwa neteki. Yey! Kuyafiwe kasi ufela nje isiphukuphuku sebeyongayazi. Uyokhelwa ngabanye abantu abamnyama. Ucimfukuba lomkhukhu uraithi. Kanti olalong ufa kwamaphondo ebusuku. Awulala uqaqanjelwe ntlongi blaste. Yekuse ekasi lami kunebhaaste. Ezingalali manyani. Esoloko zipopole umntu namntu. Kuba jini uwenza ntoni ngeliphi ixesha. Abafuni ukuyibona into entle. Watch out! Uzotsha ke mphamtshanam. Ongene kasi lami kumele ube cool. Uye kwa Mr. Cool yotshile kusa kwijakuzi. Yabone kasi phalali kasi. Zi enemy nge enemy. Unqungiwe mfethu ngabahlali. You won't survive. Umphefumlo umatsha yemazulwini.
Ophila namhlanje akayazi ngomso.
Yes, I love you.